Hardwap.com. It's the keys, man. Takako. Swag, swag, swag. Five beats, pa filimba. Jimude. Dana dena. Na se watin den wa petu. Takako. Shorty ya sasangu kafu. I don't know how men have taken. Kaidi tudi tu, hey, efo ya tamba, sire foyo kuya na chafia. Nakuwa makuno tisire, ya malaini kare wangu nishira. Narisa rapuka teti mumpoke, wangu wangu kare namba nimpoka. Nasi wa mates, vigara papene tumfwets. Na sewa tinden wa petu, shorty ya sasa nguka fo. I don't know how men have taken.
Kwabo kwati muflo Bako nkama shate vidongo De mpote kwati ni madumbo.
Na sewa tindenwa petu Shorty ya sasa nguka fo. I don't know how many have taken. Nati ya popo kwa ura nenzoni ni mbu wano talanta Tana mpurunga nyende mutamba.
Hivi vengo kuno ni makani. Fyakula ya yeru wa pote pani. Yero tule pisha ni apatani. Pandu chiche na chikani. Ero lero jetere na tungu. Tureza na vute pave tutu. Takuli na penze vya vututu. Nimbono limukari kutuntu. Isa kuno tumfwe mwamutere. Wira tina bebe isa kuchene. Tuiko mene kwa tikutere. Diego para mina chatelo.
Na sewa tinden wa petu. Shorty ya sasa nguka fo. I don't know how many have taken.
Zedwap.com.